Coldplay Jams the Cold.
Ready,
Master.
Ready. Here 1914.
Shiburi mi chamu fuga tira tati. Aposa mona chose achi kwati. Achi shongwena na bondi paka wata. Kanji lafu
de. Do what I know. Kawa
Afu de di you know.
Sawa
Pakuta pae charengi cha mama afu. Ena afi mwena mudi true love. Wapwana na isanga chamu tuwana pa Chicago. Kareka raka chero chamu pera na maapo. Yes, aleja bwa vya kachero cha musofu. Na remote cha mkotola musofu. Azangile vya reni langa chati off. Kashi chaketi yali vya taka visofu. Kare karari chishongwe na polishi. Mbiali raba no kutari kwata kwa baka chivambi. Tafu ano kuwekela kufa mufuti. Nga cheruke wangu cha mushetesha fruity. Shiburi mi cha mufuka tira tati. Aposa mona chose achi kwati. Achishongwe na napondi paka wata. Kanji love
the what I know.
Shiburi mi chamu fuka tira tati. Aposa mona chose achi kwati. Achi shongwena na bondi paka wata. Kanji lafu
de. Do what I know. Kawa
Afu de di you know.
Sawa
Kanji lafu
de. Do what I know.
DJ Sef.
Yela Aika. Big boy. Vin Diesel
187 from a kid.
We do what I Samula Sakaraba Kiskida DJ Pes BC de Boras Kinna Tunch Terry Boy Era Deluxe Commander Wawa JMP Soj Satini Please Pifes Nakini Coco BC de Gola Bokule Fweke Ficoco Era Nika Satinis Tinti Na 14
No Afu there is no
African Music House Entertainment
Kanji Afu there is no
Kawa
Afu there is no
Sawa Kanji
Afu there is no.